alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4. Alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a quarter to 11.
As a government we stand with the family na tunasema ni pole, na we will do kadri ya uwezo wetu. In future nothing like this happened, but before then wacha tusikize vile wanavyosema madaktari wakubwa na vile serikali ya investigation kupitia kwa DCI wanavyofanya kazi yao, ndio tuweze ku release report kama itawezekana, kwa sababu these things are confidential. Madaktari wanasema kwamba habari kama hizi haziwezi kutolewa mpaka kuwe na idhini. Kuitengeneza, kuiunda, kuweka facility inside ni pesa. Sasa tukiharibu, we are destroying our own property kwa jambo ambalo pengine tunaweza kulitatua bila kupigana na bila kuleta fujo na bila kuleta vurumai.